I just want to speak from the heart about a couple of things.
Lakini kuna vitu ambavyo ninavyo mioyoni mwangu ambavyo nahitaji kuongea.
Number one,
kitu ya kwanza,
we're all refugees.
Sote ni wakimbizi. Asante.
Yeah. I mean, here's the thing, because heaven is our true home, amen.
Kwa kweli ni hii mbinguni ndio nyumbani kwetu. Sisi sote hapa ni wakimbizi.
And we're not there yet.
Bado hatujafikia huko nyumbani.
And we're on our way.
Sote tuko njiani.
And what do you call somebody who isn't quite home yet?
Vipi unamuita mtu ambao angali njiani hajafika nyumbani bado?
The second thing is this, that none of us are refugees.
Na kitu cha pili hiki, hakuna mtu yeyote ambao yeye ni mkimbizi.
Because we're all citizens of heaven, amen.
Kwa sababu sote ni wenyeji wa mbinguni.
Amen.
Amen.
Yeah. So, you know, we live in this weird situation.
Tunaishi kwa kitu ambacho hakieleweki vizuri.
Where things are not like they're supposed to be.
Jinsi vitu vinaonekana na ambavyo havingepaswa kuwa.
I mean, that's what's heartbreaking about getting up and looking at planet Earth every day.
Hii ndio kitu kinachovunja moyo unapoamka unaangalia vitu kila kinachoendelea hapo nje.
Because we know that there's not supposed to be hungry people because God made plenty.
Kwa sababu unajua kwamba hakuna mtu angekufa na njaa kwa sababu Mungu ameumba vitu vya kutosha.
There's not supposed to be people with no place to go because God made us that we would be a place for people to go.
Na kweli hakungekuwa mtu amekosa pa kuishi kwa sababu Mungu ametumba sisi tufanye vitu kama hivyo.
What's wrong with our world is a lack of all the things that Jesus would have us be.
Kitu ambacho kina ukosefu ambao katika dunia hii ni ukosefu wa kutokufanya kile Yesu ametaka ili tufanye.
A lack of charity, a lack of generosity.
Ukosefu wa kujitolea, ukosefu wa kusaidiana.
Being too much focused on ourselves and what makes us us.
Mtu anachukua muda mkubwa sana kwa kujitegemea mwenyewe, kwa kujiangalia mwenyewe, anakosa kuangalia mtu mwingine.
And all that failure is a failure to love.
Ukosefu huo ni ukosefu wa upendo.
And we call that failure sin.
Na hiyo ukosefu tunaita dhambi.
So when you look around at this church,
unapoangalia kando kwa kanisa hili,
I hope you will see people who are clinging to Jesus.
Natumaini utaona watu ambao wamejitolea kwa Yesu,
who has overcome our sin.
Ambao wao wameshinda hiyo dhambi tumeongea.
And we just want to be like him together.
Ambao wanajaribu kung'ang'ana kuwa kama Yesu, kuchukua sura ya Yesu.
That when we come together, people should see him in us.
Wakati tunapokusanyika wote, watu ni lazima wangeona Mungu katika sisi.
And that God's kingdom would just be visible all over this place.
Ufalme wa mbinguni ungekuwa waziwazi, watu wangeona kupitia sisi.
Where God is king, there's no hunger.
Kwenye kuna ufalme wa Mungu, hakuna njaa.
Where God is king, everybody belongs.
Kwenye Mungu yeye ni mfalme, kila mtu anakaa kwa sehemu yake.
Where God is king, there's no hatred.
Kwenye Mungu anakaa, kwenye Mungu angao ni mfalme, hakuna uchukiani.
Where God is king, you and I don't matter as much as us.
Kitu ambacho Mungu akiwa tukubalia Mungu awe mfalme, hakutakuwa shida ya wewe na mimi, bali kutakuwa sisi.
And what makes all of that possible?
Kitu ambacho kitaweka hayo yote kuwezekana
is when you and I together let Jesus be king.
Ni wakati tunakubalia Yesu kutufanya vile anavyohitaji.
You know, it is hard to do what it is that we're doing.
Ni vigumu kufanya kile ambacho tunachokifanya leo.
It will try your patience.
Kitu ambacho kitakuwa kitajaribu kupiganisha au kujaribu kujaribu uvumilivu wako. Asante.
It will cause you to have to be less of yourself so that we can be more of him together.
Itatupasa ujaribu kupoteza wewe kibinafsi, wewe kujiangalia wewe mwenyewe, bali tuwe sisi sote pamoja tukielekea mbele.
And that's hard.
Na kitu hicho ni kitu ambacho ni kigumu sana.
It's hard to week after week keep telling you got to be less of yourself so he can be more of us together.
Itakuwa vigumu sana kila wiki ukuambia kwamba jaribu kujiachilia kidogo, jaribu kujiachilia kidogo, kusudi sote tuwe mtu mmoja ili tutimize lengo lake.
But isn't that what he wants?
Ukweli ni huu, hivyo sivyo ndivyo anavyohitaji?
And when we are together in him, doesn't that make heaven rejoice?
Na tukiwa pamoja kwa umoja, hiyo haifanyi mbinguni kufurahia?
Is there anything that is worth more than devoting your life to making heaven rejoice?
Kuna kitu ambacho unajohisi ni muhimu kuliko kujitolea kujaribu kufurahisha mbinguni?
At the end of the day, you will never remember whether or not I made you happy.
Mwisho wa siku, inawezekana hutakumbuka kile nimechokifanya kusudi ufurahie.
But at the end of our lives, let it be said about us that we made God happy.
Lakini nakuhisi au naomba kusudi mwisho wa kila mtu, kukuja kukumbuka kwamba umefanya iwezekanavyo umfurahishe Mungu.
One thing that this church can do for our city.
Kitu ambacho moja hii kanisa letu itaji kufanya kwa ajili ya mji ambao tunaishi ndani.
Is that we can teach people how to live together.
Tunaweza kufundisha watu jinsi ya kuishi pamoja.
I think that's the next great thing to which we're called.
Nafikiria hiyo ndio mwito wetu wa pili ambacho Mungu anatuitia kufanya.
That there is a way to live together that gladdens the heart of God.
Kuambia watu kwamba kuna njia yawezekana kuishi pamoja na kwa furaha.
It doesn't lead to violence.
Ambao kuishi pamoja ambao hakuna shida, hakuna magomvi mara tena.
It builds healthy and strong families.
Kuishi pamoja ambao kutaribu kujenga mafamilia, kutaribu kujenga nchi yetu.
It's about getting back to the basics of loving our neighbors.
Itatupasa turudie kwanza mwisho hapo kwa msingi wa upendo, wa kupenda majirani wetu.
And even loving the ones that are just plain hard to love.
Na pia kupenda wale ambao hata wanavyoviweka vigumu ili waweze kupendeka.
It takes the patience that Paul's talking about.
Hii kitu inajaribu kuchukua uvumilivu ambao Paul alikuwa ameongea hapa.
It takes that sense of letting the grievances that we have about one another die.
Hii kitu inakuwa muhimu kuacha kila kosa la mwingine, kujaribu kuliacha kusudi kila moja akufe.
It's about being active in forgiving.
Bali inaomba matendo hata pia na kusamehe.
It's about forgiving people as God has forgiven us in Christ.
Ni kitu ya kusema ya kwamba msamehe mwingine kama vile Mungu anavyotusamehe katika Kristo Yesu.
It's about learning to give thanks in every situation.
Ni kujifunza jinsi gani ya kushukuru katika hali yoyote tunayopitia.
It's about learning to live our lives not to please other people but to please Jesus Christ.
Ni kujaribu kujifunza kuishi maisha yetu tusipoangalia jinsi ya kufurahisha watu bali kufurahisha yeye mwenyewe aliyetuita Mungu.
It's hard work but it's beautiful work.
Ni kazi ambayo ni ngumu but ni kazi njema sana.
And we can do this.
Na ukweli tuweza kufanya hivyo.
You and I are blessed with so many relationships.
Mimi na wewe tuna baraka nyingi kwa sababu ya hiyo uhusiano.
We can take the good news of the gospel to those relationships.
Tunaweza kupeleka habari njema kwa hizo hata mahusiano.
Did you ever stop and think that, you know, after Jesus ascended to heaven,
kuna wakati ulishawahi kufikiria baada ya Yesu aende huko mbinguni,
there were 11 disciples.
Kuna mitume 11.
And they voted in another one so that there'd be an even dozen.
Hata walitafuta mwingine kusudi wakamongeza mwingine kusudi wawe 12.
And the fact that you and I are sitting in church today is a result of what those 12 did.
Na kitu muhimu ni hii, hata sisi tukiketi hapa, hii ni matunda ya matendo ya wale 11 walipofanya after Yesu aende mbinguni.
12 of them changed the whole world.
12 hao ndio wamebadilisha dunia nzima.
Because they lived out the teachings of Christ.
Kwa sababu wameishi maisha ya mafundisho ya Yesu.
What could one church do for a whole city?
Kitendo gani kanisa nzima waweza kufanya kwa mji mmoja peke yake au kwa hii siri yetu moja?
And not just the whole city, but the whole world.
Si peke yake hapa hii mji tunaoishi ndani, bali dunia nzima.
What was said on the video is really true.
Vitu ambavyo vimeongelewa kwenye video imepita hapo mbele ilikuwa ni kweli.
We're all here together.
Sote tuko pamoja, tuko hapa pamoja.
And if you care about where you came from, then we all care about where you came from because we love one another.
Na ikiwa kwa kweli unajaribu kujali sana kwenye umetokea, inamaanisha sote tunajali kwenye umetokea kwa sababu tuko mwili mmoja sote.
We have been blessed to be able to make an impact not just within the membership of the church.
Tumewezeshwa kuwa baraka si peke yake kwa washirika wa kanisa hili,
but in every neighborhood you come from.
Bali kwa hata kwenye tunatoka, kwenye tunaishi.
And to be able through you to touch people all over the world.
Tumewezeshwa kupitia wewe hata kugusa wale ambao mnaishi pamoja.
And the way that we do that is by entering into the sufferings of others.
Na njia gani tunatumia kufikia kitendo hicho ni kujaribu kuchangia kilio cha wengine au mateso ya wengine.
It doesn't sound happy.
Haisikiliki ni kitu ambacho ni ya furaha.
But isn't that what Jesus Christ did for us and for our human race?
Swali ni hii, hiyo sio mwito ambao Yesu ametuitia ili tutimize?
God himself entered into our suffering and lived our life.
Mwenyewe Mungu mwenyewe amejiingiza kwa mateso yetu duniani kusudi ateswe kama sisi.
And he has taught us then how to enter into the lives of others.
Na akatufunza sisi ili na sisi vivyo hivyo tuingie kwa maisha ya wengine.
To bring good news.
Tuwapelekee habari njema.
God isn't finished with us.
Mungu bado hajamaliza kutufanyia kazi na sisi.
To bring the good news that he loves you.
Peleka habari njema ya kuwa Mungu anakupenda.
To bring the good news that you are forgiven.
Peleka habari njema kwa kuwa Mungu amekusamehe.
To bring the good news that you have meaning and purpose.
Peleka habari njema kwamba kuna lengo na shabaha Mungu amekusudia ili akuumbe.
The good news that God is with us.
Na habari njema ni hii, Mungu apo pamoja na sisi.
And because God is with us, we are together.
Kwa sababu Mungu apo pamoja nasi, kwa hiyo tu pamoja sote.
Because that's what we share together.
Hiyo ndio kitu tunajaribu kuchangia sote.
God's with you, God's with me.
Mungu apo pamoja na mimi, Mungu apo pamoja na wewe, sote Mungu apo pamoja nasi.
We're just God's people hanging out together in Jesus.
Sote tu watu wa Mungu ambao tunajaribu kuwa pamoja.
And when we do that,
na tunafanya kitendo hicho,
I think the world stands in a little bit of awe.
Dunia inashangaa, inasimama kwa ushangao.
Because it's not used to seeing this.
Kwa sababu dunia haizoei matendo kama haya, kusudi watu wao pamoja kama hivi.
The world will always give you an excuse to pursue your own agenda.
Dunia itajaribu mara kwa mara kukupatia kusudi la kujaribu kujitegemea na kujiangalia wewe mwenyewe.
But together we're pursuing God's agenda.
Lakini tukiungana sote tunaelekea mwito wa Mungu au mwelekeo wa Mungu.
And I believe that it makes the devil be afraid.
Naamini kwamba hata hiyo inamtisha muovu wa shetani.
He doesn't like it.
Shetani hapendi hata kidogo.
I think that's why sometimes things are just so hard here.
Nafikiria kwamba hiyo ndio maana hata mara kwa mara vitu vinakuwa vigumu hapa.
He's always looking for a way to come between us.
Kwa sababu anajaribu kutafutisha njia gani ili akuje kati yasi ajaribu kutuchonganisha.
He always wants to find a way to put us at each other's throats.
Inajaribu kuingia kati yetu kusudi tuangalie jinsi gani tuweza kuwa mmoja mwingine kuingiana kati yetu.
Because he'd love to see us just splinter and break apart.
Najua kwamba muovu atafurahia kuona sisi tukiachana mtu anaendelea kivyake na mwingine kivyake.
If you look at the history of the American church,
unaporejea kidogo angalia kwa historia ya kanisa la Marekani,
it's always about churches breaking apart.
Kuna historia ambayo inaendelea kirejea makanisa kujaribu kugawanyika mara kwa mara.
We used to say that that was how God spread things.
hapo mbeleni tulikuwa tunasema hiyo ndiyo njia Mungu ametumia kusudi aendeshe au ajaribu kupeleka neno mbali.
The difficulty is that the final statistics don't back up that idea.
Lakini mwishowe statistics au jaribu watu ambao wanajaribu kuangalia kuangalia mwishowe imeonekana kwamba hiyo si kweli, si lengo la Mungu.
Because it turns out that the strongest churches,
inaonekana kanisa ambao likuwa ni muhimu, kanisa ambao limekuwa na nguvu nyingi,
are the ones that are willing to do whatever it takes to reconcile the problem.
Ni kanisa ambao imejaribu kujitoa, kusudi wafanye iwezekanavyo ili wawe kwa umoja.
That hang together because Jesus hung on the cross.
Wawe pamoja, wajaribu kuteseka pamoja kama vile Yesu ameteseka msalabani.
That are willing to forgive because we ourselves have been forgiven so much.
Watu ambao wako tayari kusamehe kwa sababu Kristo ametusamehe mengi na sisi.
And that again causes us that kind of forgiveness to have to die a little bit to ourselves.
Na tunapoangalia hata hiyo msamaha, kusamehe mtu kama huo, inatubidi mtu akufe kidogo kwa kitu ambacho alikuwa anahitaji.
So that the body may be great.
Kusudi mwili wote wa Kristo ijaribu kuwa na nguvu nyingi.
And that Christ might be glorified in our
body. Kusudi Kristo ajaribu kuwa na shukrani au ajaribu kuwa na heshima katika mwili wetu.
There was one thing that the video got wrong.
Kuna kitu moja ambao video haikusema ukweli.
Zion, what we do together.
Hapa Zion, kile tunachokifanya pamoja.
It's not about refugees.
Si kitu ambao ni ya wakimbizi.
It's about being obedient to Jesus.
Ni kitu ambacho kinatubidi au tunachokifanya kwa kumheshimu Yesu.
It doesn't matter where you came from.
Hatujalishi kwenye umetoka au kwenye umetoka wapi.
What language you speak or what
color you
are.
Haijalishi lugha gani umeongea, haijalishi rangi ya mwili wako.
We're all just sinners in need of a savior.
Sote ni watenda dhambi, tunahitaji ukombozi.
And no matter who you are, if you don't have a place to sleep.
Haijalishi wewe ni nani, kama hauna pahali pa kulala,
a family to belong to.
Kama hauna familia ambao hauna familia,
food to eat.
Hauna chakula ya kula.
We love you.
Tunakupenda.
And in the name of Jesus we'll help you.
Na kwa jina la Kristo Yesu tutakusaidia.
Because it's all about Jesus.
Kwa sababu kile chochote tunachokifanya ni kwa ajili ya Kristo.
And it's not about us.
Si kwa sababu yetu.
Thanks for listening.
Asante kwa kusikia.
May God bless you.
Mungu awabariki sana.
May he strengthen you as you strive for more of him.
Mungu ongeze nguvu mnajaribu kung'ang'ana kufanya mapenzi yake.
And may God continue to make us one together.
Mungu aendelee kutufanya sote kuwa kitu kimoja.
That together we can continue to glorify his name.
Na pamoja sote tunaweza kuendelea kuna kuhata kupesha jina lake shukrani.
Amen.
Amen.